kwa mawazo ndoto umeniwasha sima siara
wako siemi utamu kama chipsi furuga umeniweza buda kipofusioni nyendeshi unavyotaka penzi shaka shaka
ukideka ukideka kama mtoto sama sote misamba ni peshosho
unanipa miyanki taka mo wendo nlo kuimbia ile soki toto
yani kama Messi mwendo wa kunyatia uchu wa fisi mifupa na fakamia
baby nipe kiss maneno ya kuvutia wakitu this tunatangazania
kushki
mi amor
kushki wo kushki
kushki
kushki kushki kushki
kushki baby
kushki 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 la 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 kifuani la la la
na la la na la la kifuani na la
la
mapenzi moto panipa mairani walai walai shakupita kifuani
na waseme zuzu zuzu mizuzu mkosa gubu 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 mabaki bubu 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 ukilegea na kuwekea
wanipa
Yani kama Messi mwendo wa kunyatia uchu wa fisi mifupa na fakamia
baby nipe kiss maneno ya kuvutia wakitu this tunatangazania
kushkie kushki
kushki
kushki kushki kushki
kushki mi amor
kushki wo kushki
kushki
kushki kushki kushki kushki kushki
kushki
kushki kushki kushki
kushki baby
kushki